inangu sende la kulevo.
Beni miti pie mduku won mali.
Pia muziri idi tebo.
Jala da kuchat.
Inangu sende chapi la kulevo.
Beni miti pie mduku won mali.
Pia muziri idi tebo.
Jala da kuchat.
I don't wanna, 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 I don't wanna.
Master.